naishi Mnara, majumba vifari vinana, na nchini kote wanajua ni masta. Na kitu kuamuka ndio bala, manyumba za mabati ndio mita, naishi tu kwa imani Mungu Baba. Kwa nguvu zake chalali pato na zidi kazana, usijifanye watapeli kwake, kumbukeni jana. Basi ukumbukeni geto ulipotoka before, bado ni kumoto. Ulipotoka before, ukumbukeni geto ulipotoka before, bado ni kumoto.
Geto maisha magumu ni mateso, mkuu anachakuwa ni mararu na leso. Ijapo Mungu akonyesha vitendo, akuwawacha na mateso, mlizidi kusali na kufuata mienendo. Ila God uli come through, acheki mambo yamechange tu, bila wewe siwezi pata tu. Duli come through, I take my boy, I'm a change too. Feel a way through the patch of you. In a la la na muka, maisha yangu ni ya ufukara. Ata shule niliacha, nitafute riziki. Mama bado hajachoka, bado anagoja baraka. Kutoka kwa kora bana, uzede nibariki. Azidi kubariki, tukumbukeni geto ulipotoka before.
Basi ukumbukeni geto
ulipotoka before, bado ni kumoto. Ulipotoka before, ukumbukeni geto ulipotoka before, bado ni kumoto.
Kupenda ni kosa basi, acha leo nikose nikikupenda Maulana. Kama kupata sijapata na kufika sijafika, ndio bado napambana. Alisema sitaweza, they rejected me but you're always there for me. Alipenda sana kuona nikiteseka but you gave me faith. Juni kwa nimechosha na maisha mapanda shuka, nye bahati ya kukosea kumba meteno over 10 but Muta mani kushuku juu is my one over one. Nimeka mkurealize that God is my one over one.
Kama kupenda nikosa, acha leo nikose nikikupenda Maulana. Kama kupata sijapata, kufika sijafika, ndiyo bado napambana. Ukweli ni kuwa usani gharama, kila mtu akufika na bado najua pesa lawama, kila siku twalipia. Ukweli ni kuwa ni gharama, kila mtu akufika na bado najua pesa lawama, kila siku twalipia.
Basi ukumbukeni geto
ulipotoka before, bado ni kumoto. Ulipotoka before, ukumbukeni geto ulipotoka before.